Tired of missing out on your favorite shows and updates from Busoga One Radio? Get the Busoga One Go app now and stay connected 24/7. With the Busoga One Go app, you can listen and watch us live anywhere, anytime. Get the latest updates on news, entertainment, and more. Access exclusive content and behind-the-scenes footage. Download the Busoga One Go app now on the Google Play Store or visit our website at www.busoga1fm.com. You can also catch us live 24/7 on the Afro Mobile app, your TV channels app, and on social media. Follow us on Facebook at 90.6 FM Busoga One, on TikTok Busoga One Radio, on YouTube at Busoga One Radio. Busoga One Radio, Omoyo Gwa Busoga.
Kano kikasero manye, byaliwo, ebiliwo, nebili jamaso, wano mukasatiro, uchenda katonyeze mukaga, Busoga One Radio, moyo kwa Busoga.
Niliza kuchenda haka tonyeze mkaga Busoga One Radio, radio moyo kwa Busoga. Nyongero kubanga mbeba za wakadi bangigo menawa tumbude. era bakyagira medeke nenene edakika ziri mukaaga ezeganye essaawa 10 ez'okumakya gonnaku olwaleero enaku z'omwezi ziri 19 omwezi gwa 8 omwaka 2025 mbeera nga betambula mu ggwanga erya Uganda budde bwa kinyikagobe enkuba ekedde kubanga etukubamu wabula we are all fine, we are all okay. Rina tabu yona uri kimu kitambula bulungi ngere kubanga mbiwa zomwe kubanga musanya busoga one radio bingo anyiga star 28 e musta mukaga ash nosobola kubanga yingira mukazanyo enkumi biri ku MTN wa Airtel je kubanga ofuna akasente nako lwalero embera ngabwe tambula nako lwa kubiri katambule mpola mpola fune kuma simu andaiba chaliba anga wacha abazukuse utandikirao sebo 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 hello
wabwira David Isam ya Kidera mkirati mwendi
yes sebo hello
Onaibula kusenzi la vasi wa Pogolombi. Baba tujiriku.
Kari. Hello.
Ande. Waalaikum warahmatullahi.
Waalaikum salam. Kari wali kuhuli jizi. Hello.
Hello, Ande.
Wanji.
Ya, ono shedi ni wenda matoke wuhuna.
Yesebo.
Ndi mukirasi.
Kari sebo. Hello.
Hello.
Wanje?
Hello. Yeye yeah, afasho.
Kari na yeye bali.
Ano hano wakuvya na nkoma buje district. Mukirasi mwendi.
Kali. Hello.
Abbe. Ono Fred Kibaye wanita kumwa.
Yesebo.
Wado ndezema yote.
Enaenga
kwendi.
Kali. Hello.
Abdala Danida kwendi.
Kali. Hello.
Abdala Danida kwendi.
Kali sebo. Hello.
Hello.
Mwinda
Abdala na Mutumba.
Yesebo.
Kirasi ndimu.
Kali baba. Hello.
Abe.
Manji.
Akonganya mukuru wa ifanu webwenge. Baba nji shamire wa mbere.
Kali sebo. Hello. Hello. Hello.
Abe.
Wanji sebo.
Kukukula ni mzante zaidi na kawuguru uka.
Yes sebo.
Ndi mma isole kula sisi.
Kali. Hello. Kutesimu ni wevaka. Hello.
Hello.
Wanji.
Unomba mweta Kidima Hassan ya kusinzire magogo buzaya.
Yes sebo.
Mukirasi ndi muntu ngwire na amaiso ndi kumoga.
Kali. Hello. 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 Sebo. Wa. Wa kwate simu ndo sabo yogere ko nyo. Hello.
Magera.
Hello.
Hello.
Wanji?
Abevali kutuweleza.
Wale kuuliliza.
Yowele volomera.
Yeso yoweli.
Mutasi ndi mwino.
Kali.
Halo.
Wanji.
Wano tuweleza.
Wale kuuliliza.
Ali kamala mbana munda chia watamana angulisa.
Yeso Ali.
Ndi kunteze na matunteze.
Kali. Hello.
Tena aiza kwa kusinzire kashambi ya Vulanda Zone Town Council timu kasaitro timu vunkenke mkiasi ndimu.
Kali zivu. Hello.
Waluka Gafredi Kampala University stage ndi kunteze.
Kali. Hello. Hello. Hello.
Hello.
Wanji.
Jebali shabu.
Kali wena jebali.
Baba ndi kumumito nje imemu.
Kali. Semba yo.
Hello.
Go semba yo.
Ah, kula abde, kulito wukende.
Kali nao.
Uwe msala mozo, so kuwe uvye nje shikaya.
Hmm. Kali. Kali uchali kuchenda katonyese mkaga Busoga One Radio. Radio moyo gwa Busoga. Program akasata musende morning class. Je tulimo nakorwa lero. Nyongere kwa nkuba zago mukade wanga chaji tumbude. Tugatandikira mu gwange lya Kongo unakorwa lero. Tugatandikira mu gwange lya Kongo unakorwa lero. Tugenda kutandikira mu Kongo unakorwa lero. Erimba sajja bafaba yekera ba M23. Je tugendo kwanga tambulira unakorwa lero. Amawira gava mu M23 marunji si marunji. Abasajja bayekera ba M23. Amawira gava yo marunji si marunji. Akasera kanu. Akabinja kanu ka movement o March 23. Akabinja kanu ka basajja basajja abaveri mu gwange lya Rwanda. Iranga mbava mu gwange lya Uganda. Nenga basajja banyarwanda. Nebaingira mu gwange lya Kongo. Nebatula mu omo. Nebazaira mu abana. Nebakulira mu akasera kano wenjogerera. Bali mu kulwanagana. Bali mu kubagana maji age gwange lya Kongo. Bagala chweta laoni share. Bagala kubanga nawa gabana buyinza mu gwanga libayite lya Kongo. Era wenjogerera akasera kano. Amaje aga M23 gategeza nako gakala kubanga gafuna obuyinza mugwanga libayite lya Kongo. Era mawira gali gatambula gakala ganti East Africa mwemuli abawaga. Era East Africa mwemuva abantu abawaga majega naga M23 wala ganti majega East Africa Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda. Mwemuli abayambaka majega M23. Okuba angaru wanagana na mawanga enegwanga ineria Kongo. Chino chitegeza. Ntie gwanga libaita eria Rwanda. Bali teka munyo obali songa munyo. Okubanga lirali liyamba enyo egwanga libaita wa majega baitaga M23. Abasajja bano batandikanga abasaga. Amajega naga M23 katandika nga gasagirira nga byakusagirira omwezi gwali gwa January amaje aga M23 negaraniko kubanga ronagana mu Eastern Congo mu vanjo bwa Congo mu Eastern Congo owa mu vanjo bwa Congo jibatandikira kubanga baluwanira wanokumpe negwangeria Uganda Ero kumpine kwa ngeri ya Rwanda. Jewata niko kubanga baru wanira. Era jewata niko kubanga besi ndika gana. E kwanga ino area M, area wa Congo. Na wasaja na wa M23. Bawa mbe bitunde bia inja ulo. Twage no kubanga tumaliza. Nga bawa mbia ibuga bibiri. Omuri ya chibuga echa Bukavu. Ne chibuga echa Goma. Goma. Goma che chibuga echikuru. Walimu Eastern Congo. Mukatundu kebaita Kivu Province. Kivu Province. Owe sazari ya Kivu. Liesazari singo munene mu Eastern Congo. Wamu vanjuba obwa Congo. Abasajja ne bawamba North Kivu. Capital city ya North Kivu. Jebayita eya Goma. Nebagenda maserengeta ga Kivu. Nebamba chibuga chikuru maserengeta ga Kivu. Jebayita Bukavu. Nebagenda nebamba ne airport. Eya ndibade yamba basajja bano abe Congo. Kutegeza nti Goma cha chibuga chikuru wali mu North Kivu era wogenda kwetegereza. Goma elimu abantu asuke milioni 2 eranga cha chibuga chikuru wali mu North Kivu atenga jebayita Bukavu cha chibuga chikuru maserengeta obali mu Southern Kivu mu province eye chivu chenjogera ko ndako rwalero. Bazwa ambe bitundo byenja ulo. Era bawamba ekifo kyasinze kubera mu ekyo gaga kibaita Coltan. Ekifo ekyasinze kubera mu ekyo bugaga. Ekyo mugaso munsi yona. Ne ya simu kwompulirira. Ne radio kwompulirira. Ne yo TV jokozesa. Byombi. Byonna. Ekyo bugaga mu bakikola kiva mu gwanga lya Congo. Kati ekifo kye bawamba. Mwe muri ekyo bugaga kino. Echifo che bafuna. Mwemuli ya chobu gaga chino. Irachi wageno kuwanga bako zesa. Tebako mau. Bage na mkatundu kwa ita walikari. Nebawamba echundu kwa ita walikari. Chino chifo bachi yikula mugoldi. Baso mwono kuwanga bachi wamba. M23 te yako mau. Nebawamba katundu kwa ita Minova. Eno town erimba serengeta ga Kivu. Bamba katundu kiwaita Sake. Eno town erimu Goma. Bawamba Gambia uwaje chobuka kiwaita Coltan. Coltan wamuja walimu chitundu chibaita echa Rubaya. Mu Great Lakes region baso bolo kubanga bawambawo. Bawamba ubaso bolo kubanga bayikura bya bugaga. Mchifo chiba itakasika. Baso mwono kuwanga bawa ambao. Waluwa town. Chiba itanumbi. Na yo waliye choka chiba itagoldi. Tantala mne tungsten. Baso mwono kuwanga bawa ambao. Baina town chiba mbajita sanje. Chibuga na cho. Bayi kurambi ya bugaga. Waluwa chibuga chiba itabwere mana. Enonga town yali kumpi mabuka yali gakivu. Waluwa town chiba itanyabibu. Enongeri mu South Kivu. Wado town njiba ita Kavumu. Wanungawa ine airport. Wali maserengeta. Baka wamba. Wali wa akaro kiba ita Nyabiondo. Baka wamba. Wali wa kafo kiba ita Masisi. Mwambuka Kivu. Nako baka tuwala. M23 March 23 Benjo gira kubano. Bawa ambia bifemi chasi ndo kubabi yankizo mu Eastern Congo. Elanga jabufu deko bari wakiriza ganyiza. kwatiriza ganyiza iranga bategezeza ndibakiriza ganyiza baso wanse byo kulwanisa balekera okubanga baluwana ena kunyimize embozi nenga nti embozi ya M23 mbade saa tujeso nywe tujiveko nemba tegeza ni chila mikabuli chimuchi wede President Felix Tshisekedi ne President wegwanga lya Rwanda Paul Kagame chile kabakiriza ganyiza batude ne wakiriza ganya ensonga ekwatagana nebyo kulwana ensonga ekwatagana nensonga eyo kubanga baluwanagana mugwanga liwaita elya Congo bajimaze ne wakiriza ganya tubiveko M23 nekiriza batese erenteseganya zatani kokubanga zitambula mpola mpola enteseganya zatandika mpola mpola enteseganya nezigenda paka mugwanga libaita eria paka erimba arabu mugwanga eria kata bali munteseganya bogera 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 paka mugwanga eria kata bateseganya bogera 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 twagenzo tukoluna ko rwajo ngabaye kiraba M23 amajega M23 gasasewo eyo kutesa babivude kwete bachabyagala bategeza nti katibaze musiko kudamu ate kulwana chitegeza nti emunda gena kudamu okubanga eseka mugwanga libaite lya Congo America leba subiza obuyambi Trump yasubiza sekedi obuyambi chilegana nakubanga abuleta wabula tugenza kujja kumpe unako lwalero okusinza ku report ya UN yasobola okubanga ekola kubasajja na ba M23 omwezo guwede gwoka omwezo gwo musanvu omwezo guwede omwezo gwo musanvu report yakolewa UN M23 ata abantu 319 abantu 319 bari wakati wa M23 mu mwezi gumu M23 yali yakata abantu 319 ngayo bakafa chitegeza nti M23 ebadde chata abantu mu kimugunyu ebadde chata abantu mu mpola mpola feno nga tulowooza nti abasajja babivaako nga tulowooza abasajja babyerabira kumbe bya ddala byaddala M23 abantu bakube abantu ekyabata akaseera kano embeera nga bwetambula na buli kimu ng'ekigenda mu maaso wabula wengeza okugira kumpewo olunaku olwaleero M23 kigambibwa okusa ku report eyakakolebwa kigamba nti abantu abasukka 7,000 over 7,000 people bebakatibwa mu lutalo wakati w'abasajja wa M23 n'amagye aga Congo abantu abasukka mu 7,000 bebakatibwa mu lutalo wakati wa M23 n'amagye aga Congo uchanga otandika kulwanagana mwezo gwa January mwaka guno gwennyini era nga kigambibwa abasajja aba human rights activists baddo wali mugwanga libaita era Sudizani mu kibuga Geneva onako lwa mande yonako lwa jo omukugu ata Judith Simunwa yategeza nti olutalo lulese abantu abasuka 95,000 nga tebalina wakubeera waliwo kampu ezaali zazimbibwa nga za kuyamba abantu babundabunda ezisuka 9 zasobola okubanga zoononebwa abasajja ba M23 baga bagenda kuda missioni zaabwe bagenda kutambula nga balumba kibuga bakoye ebyenteseganya bivuddemu bagamba tukoye akamanyiro Shekedi msajja waffe bandidamu okubanga balwana wabula ntawasinza okubanga batibwa abasuka akasanvu emitwalo musanvu abantu abasuka akasanvu asobodde okubanga batibwa kuliko enkumi nya nga bakyala n'abaana era basobodde okubanga baduka mu ggwanga kwabo emitwalo 95 kuliko emitwalo 47 nga basajja amini bakyala n'abaana bayingira mawanga nga Congo eri mu Congo endala gye bayingira bayingira mawanga nga Rwanda bayingira mawanga nga Burundi okubanga bewonye ekibabu M23 amagye gano abasajja basinga mbungi basajja batuusi abamba va mu magye gagwana naffe erya Congo emyaka nga 10 egiyise Group ya M23 okusa ku report ya UN etegeeza baina abajasi abasuka mu kanana era bategeeza nti egwanga erya Rwanda egamu kumanga gabayamba okubanga babayo kulwanyisa M23 bali mu ibire bya Congo nakutegeeza nti mu Congo mu ibire bya Congo mulimu abayekera group za bayekera ezisuka mu 10 mulimu grupu za bayekera ezisuka mu 10 mugwange lya Congo era grupu ezirimu ezenjawulo buli grupu ina jerumba M23 ezoganya gwanga naffe lya Congo M23 ezoganya Congo Red Tabara ezoganya Burundi Allied Democratic Forces ADF ezoganya Uganda wentani ko kusomera obinjo buli mugwanga na feri ya Congo kwada nikuta manoga ne manyeche chigena mu masa kasera kanu wentani ko kusomera abayekera abali mugwanga eriya Congo oja kwata kuta magen abe che chigena mu maso nakutegeza obinja busuka mu bubinja H10 mugwanga eriya Congo Rebel groups eziri mu kitundu kino zisuka mu 10 bwenda niko kusomera M ku M oja kwekwata ogament A buyoro saga busazi M23 teri serious eriya bali serious nga bamalirivu wabula nga basinga okubanga boogera ennyo kati n'abasinga okubanga bazoganya ennyo ye basajja ba M23 bebasinga okubanga batekawo nnyo embeera akabinja kata ni nakuza omwezi ogwa March 2012 era nga basinga mungi basajja batuusi bebasinga mu kabinja kano batuusi bebakalimu ennyo wabula sike koka kabinja kali eno era asinga kubanga kuira obinja buno musajja famita Koneile nanga nakutegeeza Koneile nanga ye yali akulira byokulonda mu ggwanga libayita erya Congo era nga mu ggwanga erya Congo Koneile nanga gwenjogerako ye yabira Shekedi akalulu olwamala okumubbira akalulu nanga ate n'ayingira ensiko obubinja obuli muno waliwo akabinja ke bayita Alliance of Patriots for Free and Sovereign Congo katandikwa mu 2010 era nga omukulembeze omuyita Javia Kalalili waliwo akabinja ke bayita AFRC kano Charles Bokande yakakulembera Allied Democratic Forces bakatandikawo mu 1996 Jamiri Mukuru yakakulembera wadde ng'ali mukomera akaseera kano mu ggwanga erya Uganda amuka jeshi kabinja nakalyawo katandika mu 2022 mu COVID era akakulira muita kaseera ka Celestin wali akabinja kwaita APRC Kambale Defoe yakakulembera wali APR Meso yakakulembera Waru akabinja kebaita chini ya tuna. Waru akabinja kebaita CMC. FAPC. Obonyogera ko bona bubinja. Waru akabinja kebaita maimai ya kutumba. Wile ya kutumba yakakulembera. Waru maimai echilo. Maimai reunion. Waru maimai rene. Eranga rene itongwa yakakulembera. Waliwo maimai ngali abatu mangala yakakulembera. Eranga buno bwega tya mukabinja kwaita National Coalition of the People of the Sovereignty of Congo. Waliwo akabinja kwaita Group JK akakulembera mita chimpanze azikwami. National Council for the Democratic Renewal Colonel Wilson Eretegaki. Basumba Group. Waliwo FAP Kasereka Ngeresa yakakulembera. Forces Defenses of Congo. Butu Rwanda Charles Maura yakakulembera. Obinja bunji busuka mu chikumi. Obinja busuka mu chikumi buli mugwanga lya Congo. Busuka mu chikumi bona bwagala buyinza. Wabula M23 eyongedde okwefuga ekintu. Nkutegezeza abantu abakafa nga M23 yebata mugwanga lya Congo kasera kano. Basuka mitwala 45 abakafa abaduso kuva mugwanga libaita abakafa suka mukasanvu abaduso kango kulifu masuka mitwala 45 abataina akubera basuka mitwala 95 babunda bunda basunga buzunzi kati M23 eyagalachi nakutegeza nti M23 amawira gomu ndagaraga bagara buyinza eranga M23 kubatuka mchifo bakafuna basirikala bakabega ataka wa polisi omutwalo gumumu kanana ero kutinza kumwagezwa M23 baga Lawrence Kanyuka yategeza na gama ntifetu vude mtese ganya ruachi M23 vude mtese ganya negwangiri ya Congo. Kazi jene mboze.
Are you tired of missing out on your favorite shows and updates from Busoga One Radio? Get the Busoga One Go app now and stay connected 24/7. With the Busoga One Go app, you can listen and watch us live anywhere, anytime. Get the latest updates on news, entertainment, and more. Access exclusive content and behind-the-scenes footage. Download the Busoga One Go app now on the Google Play Store or visit our website at www.busogaonefm.com. You can also catch us live 24/7 on the Afro Mobile app, your TV channels app, and on social media. Follow us on Facebook at 90.6 FM Busoga One, on TikTok Busoga One Radio, on YouTube at Busoga One Radio. Busoga One Radio, Omoyo Gwa Busoga. Are you tired of missing out on your favorite shows and updates from Busoga One Radio? Get the Busoga One Go app now and stay connected 24/7. With the Busoga One Go app, you can listen and watch us live anywhere, anytime. Get the latest updates on news, entertainment, and more. Access exclusive content and behind-the-scenes footage. Download the Busoga One Go app now on the Google Play Store or visit our website at www.busogaonefm.com. You can also catch us live 24/7 on the Afro Mobile app, your TV channels app, and on social media. Follow us on Facebook at 90.6 FM Busoga One, on TikTok Busoga One Radio, on YouTube at Busoga One Radio. Busoga One Radio, Omoyo Gwa Busoga.
Akadanyuma, akadanyuma kasa, tokolanga akadanyuma. Nalina mwegomba kofiga ye
anti nga mukaga
abantu be makanga yes, makanga mu center mu center ndi kujjao nze Juma Mulokole ndi kujjao ne David Lutalo uno
ababulire Mulokole nga mukaga tujjao then nga musambu
tugenda kubera ku Grand Paz Garden e Bugembe
yes,
opposite Cathedral
yes tugenda kujjao live ona then kwetuvao nga 12
tumaizene kagumba kagumba mchisawe.
E kagumba mchisawe. Mm. Concert live in concert.
Mm. Biwagidwa. Pants of Foundation. Echongere chigilze mini mejomu tuwe wachitaka.
Abakugumu kujanjabi sedegala lyo butonde. Aba Better Life Herbal Research Center bakulete dobu janjabi kwe muna Uganda. Ndwade zolowo zanti zalima. Omuli pressure, ulcers. Ndwade zita wanya abachara. Ebizimba kunabana. Abachara abalumizi bwenseke. Oli mwami ngofu isiza kumukumu. Onafuye manyi go butonde. Obofu isiza mkapira. Prostate ezagazi wa mubami. Mwabaina ndwade ya allergy. Nyingo ne migonge jiruma. Chifube chita kutuka. Tewesiba kondwade kujifula yiyo. Gweyune Better Life. Basangiwa kukachi road. Kuchisacha mka market. Omari rogo kubiri. Mchibuga jinja. Elango kumanyebi singa uo. Pakubira ku 0500. Nsanfu mu musanfu. Chenda mutano. Abiri mubiri. Oba 0500 musanfu munana. Nkaga musatu. Nkaga mutano. Zere mu. Katiwe janjabe. Obulamu mubere beta.
Mwana mwebale kuyuda. Tuje kuogera ku bintu bisatu ebyo omugaso omulyo tereka amaadi obulungi okukozesa obulungi emigwano n'okunaaba mu ngalo. Bino bikuuma maka gaife nga mala mu bulungi n'okutangira endwaire nga kolera n'ekiddukano. Bangi kuife amaadi tugatoola ku nayikonto oba munanda. Aye kye kibaawo bwe tugatereka nga tetugabuyise oba ogatereka mu biduraamu nga bigubu.
Ebiwuuka n'enfuufu bingira n'amaadi gayinza otulwasa.
Bwe kiri mutereka amaadi ag'okunwa mu bipipa ebiyondo ate mugabuyikeku kozesa ng'ekikopo ekiriku omukonda ng'oliise na mu maadi so togemya mu ngalo oba okozesa ogukopo ogugubu. Buti katwogere ku migwano n'ani asobola okunkobera lwaki okweyambira mu nsiko kya bulabe?
Obukyafu bujja mu maadi getunwa.
Kituufu. N'ensonga lwaki buli maka gayina okuba n'omugwano nga mubuyikeku okubinga ensowera ate idukira nti n'obubi bw'abaana bona bwa bulabe bona busuule mu mugwano ate obuyikeku. Ekisembayo engalo enondo ditaasa obulamu n'abanga mu ngalo ng'oviira emiyandu ng'okaali kulya ne bw'omala okugema mu bukyafu. Bwe tutereka amaadi obulungi twakozesa emigwano twaniikira okunaaba mu ngalo twide atangira amaka gaife obutalumbi bwandwaire. Obubaka buno bukutuusibwako Mayuge District Local Government nga bali walala ni Habitat for Humanity Uganda.
Transform organic money wane chijimu se chikoleba aba Africa Products Limited. Buwa kwese chijimu sa chino, omulimi we ya gala. Evinime ya biyari bikonye, biya meruka mangu. Chikemei muli obuta guwa, chemba kunikuiba lebi atika ya tika, ngabikari kubala. Transform organic money wa, avinga kairo muni miro, yata angira nobu uko kuida muni miro yo. Kubanga chikoleba mbirungo muli potassium, nitrogen, ni phosphorus. Chizira mula wekula mwa muntu, ni kuitaka. Chikoleba mintu ya fibio butonde, atenga chizira mbutua. Butei wa omulimi we nana, kabeji, obuboli, karoti, duma, evidandari, emwani, kota inemi indivinji nuka. Mala weitanile chijimu sacha transform organic manure ngatoso bolo kuchifuna muipumelo na biwetaga omulimi we walokubuza abuziwa kubanga chijimu sacha no chidamu chichupe cheru eranga kuliko chifana nye chinene cha green paper chawandiswa ministry ya agriculture eranga chakirizwa ko sibwa abalimi chifune maduka gonagona gatunde dagali ebili mokwotole iwanga lyona lyona okumane bisingawo bakubira ku 0 musambu musambu ina ina mwenda 5 ina 2 na 8 oba 0 musambu 0 ina 0 8 8 8 8 mukaga ni bana ifa ba transform organic manure aba yo kutasa mbio bulimi
Bwana mukuru owa Holy Cross Parish Bugembe Reverend Father Francis Mukasa ayeta abantu bakatonda mwena mwena mulukungano olwo mwaka olutumibwa 2025 conference olujo kuba Holy Cross Parish ya Bugembe okuvanga abina musanfu paka nga asatu nalala omwezi guno gwo munana kumulamu ogukoba jababe siga musengwa balizibwa mu amani ekiri mu Isaya ensule yana akadiri akama 17 kala abantu bakatonda mwena mwena mwanirizibwa erango omusomeso mukuru ni Faza Ronald Chambade, okuva mu Kampala Archdiocese. Faza Anthony Chizito, okuva mu Lugazi Diocese. Omwana wa Maria, Bale Samuel, okuva ku Radio Maria. N'omuweereza wa Katonda, Mukyala Mayanja Margaret, okuva e Bukalango. Mwide Twege, ebikulu ebya Katonda. Mukama abawo omukisa.
Wala nesikoda Starling Seeds ngabano balina emboga King F1 egeda atenga tikubwa cheya enana lisa F1 enebala yagumira chiwotokwa atenga ya mubiri mugumu baba nenana Prosper F1 enebala atenga egumira ndwa ile donadona okokwota watermelon ya tendo F1 egede ino atenga womera irala esikodino odaka nabuli mwiduki ritunde ebyobulibi okwetole iwanga lyona lyona tina chindi bagane ku office daibwenkulu webusega obaba kubireku kusira musamu musamu musambu mwenda ibiri na ziro musambu ziro mukaga oba ziro musambu itanu musambu musambu ziro ibiri isatu ina ina niba naife aba Starling Seeds aba idio kugaiga waza
sanya radio bingo bingo kubusoga wanu kwetu suwa no bingo
sanya radio bingo bingo kubusoga wanu kwetu suwa no bingo.
Zana radio bingo, kubusoga wanu wetabengwe mukazano.
Alright them, baba mama singa dada, koze sentu mbibili donkazana.
Wangulo vukaide we sente mama.
Buni muntu muwanguzi, nibusoga one, radio bingo. Nika star, ibidi munana andala, star mkaga hash. Kumukutu, ogwa Airtel, na MTN, koze sa, enku mbibili donka. Tamu piniyo, onige okay. Busoga one radio bingo, ewagirwa, Axela Gaming Technologies, yalunga mizibwa, Uganda Lotteries and Gaming Board.
Right for music in Gasa to Augusto Kumi Pilabin Wetano. The collector day. Top can they get the whip on?
Manang, bunovulumi, afuda singa, kastangu zobutua. Obutua wabugana, nga hukuzi somugua. Bwavina agana, nga nesula mnyanja. Na isi jia kusobola umuliro mubienda, evigere vyoja, katinu huku mira sija, sobola. Kamfa, kastani mukama achiraba.
Cheswa teweta, jambala tugende, ewa Dr. Haji Rashid Sachinde, owa INT EM Herbal Medicine, unumukugu, mukujanja vendwa de, zeba gamba antizalima, umuli alsa, fresha, sukali, siko sel, nendwa dendala nyingi, asangu wa mkono, kurugudoru debu gerere, atawe busoka, mumusange jinja, eka yunga mafubila, okumpi nemba kile petrol station, kurugudoru ve jinja, okunde kamuli, mukubila kuziro msambutano bili, chenda munya, Nkaga, atano musatu, ubaziro musamfu musamfu bili, chenda musamfu, kumina muenda, abini mutano.
Kasero manye, byaliwo, ebiliwo, nebili jambaso, wano mukasatiro, chenda katonyeze mukaga, Soga One Radio, moyo kwa busoga.
Kali, uchari kuchenda katonyeze mkaga Busoga One Radio. Radio moyo gwa Busoga. Tuchage na maso ni program akasato munsende morning class. Era nga tukwogera ku nsonga zegwanga na feri ya Congo. Tegeza nti akabinja akakulu kabaita ka M23. Akabinja kakulemberwa musajja wa feri. Bertrand Bisimwa. Ne Sultan Makenga wenjogerera akasera kano. Kasobodo kubanka kirizaganya. Bakiriza ganyiza nganku yege ndi bavudde mubi kuatagane vya kalulu na kuatagane vya kutese ganya wakatu wawe ne guanga wakatu wawe ne guanga libaite ya Congo iranga M23 tegeza wagina kuda mukubanga bate isaganya ne guanga libaite ya Congo. Bari bageze mu kibaita physics is fire. basi wanse byo kulwanyisa basaje abantu bawamba irange ndeseganya zali mugwanga eri akata mu kibuga kibaita Doha ndeseganya zigenda paka mu kibuga kibaita echa Luanda eri mugwanga eri Angola ngabatesa M23 yawamba ekitundu kibaita echa Goma eimu ku bitundu byenkizo ennyo eribe mugase ennyo mugwanga libaita eri ya Congo okulana gano kawakuru bano bombi kubide namba abantu abakafa basuka kasanvu abakase unka basuka mitu wale chenda mwe tanu enkambi za abunda bune suka mchenda za sabado kuwanga zono nebwa echiwamba bantu echikwata abana ukaba sanya abana abachala abawala abato kweyonge demukatundu kanonga bajasi basingo kubanga babikola erango mwezo guwede eri mu kibuga cha Doha mugwanga lya kata abakuba nabo mbi basobola kuwanga batula ku meza yemu ne batesa waberewo kuze mirembe mugwanga lya Congo waberewo kuze mirembe mugwanga lya Congo balekirawo kubanga balwanagana kwe kwali okusaba no kuteseganya kwa kulu bano bombi onakulu amande olwajo olwasobodo kubanga luyita abasajja ba M23 tebala biseko mu kibuga ekyekata era omwogezi w'amagye ga M23 omwogezi w'abayekera gobaita Lawrence Kanyuka yategezeza BBC n'ategeza ne mikuto gy'enjawulo nti gavumenti yagwanga erya Congo teyagala mirembe gavumenti yagwanga erya Congo yaga tukuba bukubi byampaka byetusaba tebabituwa government eyegwanga lya Congo teyagala mirembe era bwe nategeza abasajja ba Congo ne government eyegwanga lya Congo nabategeza tebawa bantu kitiibwa era tebawa ndagano kitiibwa baga bye batesako mu diri ya ceasefire baga nyokwanga abitukiriza wabula majege Congo kama si bitufu buli kyetwa ogera ko twakitukiriza wabula M23 yo kirabika ekyanyumirwa okubeera mu lutalo M23 yo kirabika ekyanyumirwa okubeera mu lutalo luno yensonga lwaki bakyayagala okubanga balwana era yensonga lwaki layika balemezaamu era okutuzina ku mayiri agatambula agalaga nti abasajja ba M23 amaje ge Congo ategeeza nti M23 ezekola obulumbaganyi ku bannansi kwanga naffe erya Congo era kumpi buli lunaku balumba abantu okubanga babatta kumpi buli lunaku wali mu North Kivu ne mu Southern Kivu mu province eya Kivu mu kibuga Goma ne mu kibuga kibaita Bukavu batta abantu olunaku lwa mande bali balina okubanga basayininze endagaano onako lwe sande waliwo omukungu mokuva mu gwanga eryekata yategeeza nti endagaano amaze okubanga bagikola egenda okubanga yetemirembe wakati gwanga erya Congo ne M23 ng'ekisigalidde muntu kujja buzi kubanga asayiningako nakulaga nti peace deal esobodde okubanga ekutuka okulaga nti endagaano y'emirembe esobodde okubanga egwa era peace deal esobodde okubanga ebeerawo wakati gwanga erya Congo ne gwanga libaita erya Rwanda era nga yagirimu wakati ye gwanga libaita erya America amawanga ag'enjawulo agali mu Bulaaya egwanga erya Congo n'amawanga ga UN gaze gavuna ngagamba nti egwanga erya Rwanda lye lisinga okubanga liwaga abasajja bana ba M23 Paul Kagame yavaayo n'abyegaana nagamba nti bino si bituufu era bya bulimba wali mu kibuga Washington era baze boogera nga bategeeza nti embeera nga bwetambula mu ggwanga libayite erya Congo abasajja bano abava mu katundu kano ak'e Rwanda be bawaga abasajja bano wabula okusinziira ku Kagame ne Rwanda bagamba nti si bituufu babawaayiriza si bituufu babawaayiriza embeera nga bwetambula kaseera kano embeera nga bwetambula kaseera kano abasajja ba M23 bawamba katundu obajja ekyokulwanyisa oba ekyobugagga kye bayita Coltan Coltan kino kye ky'obugagga Chibako zesa okubanga bako lama simu. Radio kuwampulirira. Esimu joko so kubango yogera. TV joko so kubango yogera. TV jora bila ketifana nji. Electronics ya na munsiyo na. 70%. Bamuja mugwanga lya Kongo. Jina gezante chifo chino chankizo nyo. Eriba nansi ugwanga lya Kongo. Nensiyo na. Wabula M23 ya chiwamba. M23 na kutegeza. Abasajja babegezeza muko. South Africa yaji okuyamba ke gwanga libaite lya Kongo. Bali mukago baito gwa Sadak. Tugenda okumaliriza. Nga South Africa dusi obusajja bwa M23 bukuba. Obusajja butendeke bwabulwananga bu Desert Foxes. Bulwanango bwo mudungu. Training abasajja jebaina buli amuye buzani abatendeka. Wabula okusinzira ku jeno omu mugwanga lya South Africa. Yalona kuna majaga M23 yavaina ategeza. Nagama nti abasajja nonaje balwanamu batendekebwa. Balwananga ba Israeli. Babera watono munamba. Naye strategy zibaleyinga nkambwe. Obukodi bakozesa bukambwe. Kitegeeza. Tebajja kubanga bamalako nabo. Emundu zibakozesa ziri sophisticated. Abasajja ba M23. Ebisera ebisinga abalwana balwana kiro. Baina ebyuma ebisinga biraba kiro. Baina zi AK-47 ezira bechiro. Zi AK-47 eziri modified. Zinonga zikoyede mugwanga lya China. AK-47 erabire ewala. AK-47 ye scanninga singa zinezafe zetulina. AK-47 ngerike kitangazo. Abanga sniper ngechira kulaba. Bakukuba. Barwa nechiro chona. Bugendo kera kumachanga wasobodo kubanga bawamba. Eastern Congo utani kwa kubanga ojibala. Kivu province. Kivu province yoka. Ekora square miles enkumi biri mu bisatu mu nsanvu. Square miles enkumi biri mu bisatu mu nsanvu. Obunene obuli ku Kivu. Kati bojja mu gwanga lya Uganda. Uganda ngensi. Tukora square miles. Kwa square kilometers. Emitwala biri mu nkumi nya mu lukumi. Mu bitano. Mu atano. Abasajja ekifo kye bakawamba ko kyokka. Kampala yokakola square kilometers. Chikumi shirana mu mwenda. Nga Kampala. Kivu einu square miles. Enkumi biri. Chikulaga obunene. Obuli kitundu kino. Gambotya. Omusajja wange bukyabu Cyrus. Wali kuuliza kyenda kanoeze mukaga Busoga One Radio. Radio moyo gwa Busoga Gambotya Kasikoro Jazz. Uramusiza ko nyo kuva side zawe na mwendwa. Unangambye good morning Abe. If the sun can't forget to rise up, why forget to wish you a nice day? Amagala Samuel from Soira Village Bulanko Sub County of Bugweri District. Ngambi atumide kwa wanabo naba Nkut Memorial SS Bunya Secondary School Amulinda Siraje Mutiaba Ali Unangambi ya Musenda Ura Ambrose From Chidera Gambotia Musajen Katomi Kamlanda Junior Kulamusiza Konyo Uwari kuliza chenda kadoenze mukaga Busoga One Radio Radio Omoyo Gwa Busoga Sigaze da chikaziri satu zoko kuwanga mpunzika program Muzikiri zemfuneo kumasimu limu abili ya satu ana Msoboro kuwanga mvao na kuruwa lero Nangambio good morning. Good morning commander commentator Abel thanks for the show. Amuchigozi Edison gakpo kuve miseru. Chide na kula msiza kwenye sebo. Uwari kuwanga na uli liza. Hello sebo.
Happy.
Wanji.
Onawa mkembo. Evutamu amuramu.
Yesebo mkembo.
ngeri ya basa dembera jendi vona ngambi. Eh, basa datu basabi. Kwa basa datu wakambu.
Gali. Hello.
Hello, Musogano.
Wajisebo.
Wewe dembera kuru zivula maiso na kuru tutukutu wa Kitangala.
Yesebo.
Nisigeba mwangi Fred, ina wena wikende banada.
Kari Fred. Hello.
Yes, yabdi.
Wanjirata.
Nomiinde na mtumba.
Yesebo, na mtumba Luigi.
Na, nawa ikona, Gongolola.
Taidi yoli.
Yesebo.
Kari, ukubotia.
Nzendi kute, nzendo oza yange, mkobanti ya baba sadabali kunonya kuta onsi ya kwenga ya kwenga vemala.
Hei.
Nga kwendo oza.
Kari, sebo.
Sebo.
Hello.
Hello.
Mwanji.
Ona salongo jira muentara chimira.
Isebo salongo.
Wasati ya vova angala kuteka onsi ya we na ye sekedi yeruane konyo. Na ye sekedi misi Afrika wano alieka.
Hmm.
Marina mawanga marala gaba yama.
Kari sebo. Hello.
Hello.
Wanji.
Hello msoga wano.
Wanji.
Wale kuwe.
Kari wale kuuliza.
Wano sefe.
Hmm.
Saji ya wali ya teka wansi ya fukutubu gachi gari nga chikambu wee.
Hey. Hee.
Msiga de sefe.
Hello.
Hello.
Wanji.
Anari ya mwanko.
Mm. Hello.
No.
Wanje?
Mbalotwerere.
Wali kuuliriza.
Mtena aiza kwa kusinzira kasambira bulanda zone town France.
Mm.
Aba gasada cheke dika amsabira anwele bunwele.
Kali. Hello. Hello. Hello.
Hello.
Wanje?
Abewe wale kuweleza.
Wale kuuliriza.
Ama ina Nairobi zindikidi mahasani ya kusinzire magogo buzaya.
Yese wa Hasani.
Perano.
Hmm.
Katondo ono mulunji. Yowo banamani. Aba amala ya omunafuwa amagezi.
Hmm.
Era mbutinto nano sekedi. Yena ake. Ena kudinudu andona. Yena aliku yiya.
Hmm.
Ona, ekisera kida kutuka. Baba tekala likumaiso. Baba nga ife nela ife yetu tele okumwagana na tusiga maiso.
Kale.
Eta nkomerero ida kubawo nga bona bali mu ikembiro.
Hello.
Hello.
Wanje.
Ndo amwe se Richard emakanga makanika.
Nise wo Richard.
Ni sekedi wa ile baine ba mvua kwa kuna bubume kwa zile chapo la
kali semba yomve wone
ambe
wanje
ngela ya kueleza
kali wale kuuliza
ana sini ya bwa sura mbroka
mm
amfada ebiu ebiu marina vika ile vierere
kali sebo
wa
alaikum salam bale nkuleseni
Ritaya diya fandi tibesi mwibrahimu, timu kavule, timu kwa hati mwase.